bajele sengfikile mcubeni sengfikile bajele wehobosha aw bajele sengfikile mcubeni sengfikile bajele wehobosha aw bajele sengfikile mcubeni sengfikile bajele njobo
ngicabanga
nje la uyazi uyazi sayikhale makhaya aw njobo uyazi uyazi sayikhale mshisandla
ngicabanga
nje la uyazi uyazi sayikhala ngakithi aw bajele sengfikile mcubeni sengfikile bajele wehobosha
ngicabanga nje la sikhothi
Tamtani lalisiphonya phonya sengoma mlandi Awulali kuphi baphe mumtani shayisiphonya phonya sengoma mlandi Angithu babuya kalo makshawa mina Ubabuya kale kaya Angithu babuya kalo makshawa mina Ubabuya kale kaya Awulali kuphi baphe mumtani lalisiphonya phonya sengoma mlandi
Hayi 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 sishona njalo Zoni thole ngathi yeba fasibane yikho lana osenzela imphakasele hethambulana Usho mina ubaqede into mina ubaqede isizwe ngibaqede phakathi lokuthi la class ubaqede gold kwandonga ziyadula Mase mvahlanya wathi ngane fuzela gadwa bothokoze lendele khona konyangomsi Lapha igumla la igumula igumula Ubaqonga zifuku nomshini ogayiqulana kona khesheni Umama sifuna bonke phakathi umuntu bathi uyajabula ngebe zaba ngikhala zethu gopoko bose thokoze police station Isithatha sekuze emnyama goba disemisa visa phansi zinyemisa zaphekisa phezulu ngokujwayelekile Kanti lokho kube kudlala kanzila kahle bese ibhekeza into efuna into enyaza ngapheshe yalutho phela labuya lambatha hawu hawu ehe
ushumba khona zifulu umshayina okayizicelane kwalokhesheni ushumba khona zifulu umshayina okayizicelane kwalokhesheni inkunza nyama sohlanda iyazona izithole enkanjini inkunza nyama sohlanda Iyazona izithole enkanjini Usho baqede insizweni Nasentombini baqede mothanda Usho baqede insizweni Nasentombini baqede mothanda Awe njobo uyazi Uyazi sayikhale mshisandlu Lalisiphonya phonya sengoma mlandi Awulali kuphi baphe mumtani shayisiphonya phonya sengoma mlandi Angithu babuya kalo makshawa mina Ubabuya kale kaya Angithu babuya kalo makshawa mina Ubabuya kale kaya Awulali kuphi baphe